Genie X Double Six.
For this long, going mental, baby. Crazy over crazy, baby. As you know, nakupenda, baby. I don't wanna lose ya, cause you give me everything I want. I know you got me now. I don't wanna lose you.
Mapenzi yako yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu. Kwenye mani ya kona wewe, acha nifumbe macho na kona wewe.
Nakuona wewe.